Ingane zethu singathinteka kakhulu ngendaba ehlasimulisayo ezenzeka emhlabeni wonke futhi ngisho naseduze nalasi khona. Ngoba kunzima ukuqonda bazizwa bengameka. Ohlelweni ezomndeni namhla sizoletha umyalezo ukuthi singabasiza kanjani ngokubaqinisa abantwana bethu ezikhathini enjalo. Antathethu bangubengelele ezomndeni uhlelo lwakho lokulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola lombuzo kumama okhathazekile othe njengomzali ngingabhekana kanjani nengane yami ngekhati lakhona kunobududu bobuqhuqhuqhu beyibhamu imbubhane zemvelo nezinye izimo ezihlasimulisayo ezingokuthatheka kwempilo. Ngabe kumele ngenze ukuseqophelene ukubasitha kulolwazi okuyinto engelula neze ngokwezindaba ezingena zilekenyana kwezokusakaza kulezi insuku. Kumbe ngizama ukukhuluma nabo ngakho? Kumbuzo omuhle nosemqoka kakhulu ngokubuka uhele lwezehlo zalolu hlobo. Njengoba uPaulile ukunganakwa bezindaba kulezi insuku yikho ukuyikhulisa kakhulu inkinga. Sikuthaza uqaphelise futhi ube nokwehlukanisa ngokubukwa nokulalwa ingane yakho ezindabeni ikakhulukazi uma kwizinto ezirong kakhulu. iTV yilokho abahlaziyi abakutoleka njengezinga eliphezulu ngokwemedia. Idala umuzwa ukuthi okubukayo kube sengathi kwenzeka khona la ngesikhathi ubuka kwiscreen njengombukeli. Lokho kungaba isiphazamiso kumntwana omncane. Sikuthaza usitheza abantwana bakho ngawo wonke amandla akho loluhlobo lwezindaba. Badinga ukuzizwa beqhelile neziko lokwenzakayo okuhlasimulisayo. Ungabaqinisa ngokuthi ubatshele ukuthi lezi zinto zenzeka kude, okokuthi mancane amathubo kuba zingaba nomthelela ngqonqonqo la ekhaya, nokuthi kuzimo zonke ukhona ukubavuya nokuthi ukhona uNkulunkulu unibhekile nonke. Esikhundleni sokuvula iTV, hlala phansi nabantu bakho ucuce nabo ngokwenzekile. Mane ngamathubo ukuthi sebevese sebezwile ngakho kuthisha esikoleni kumbe kubafundi, ikakhulukazi uma kuyisehlo esingezwe lonke kumbe esiqavile emhlabeni. Uma kunjalo, thola ukuthi yini abayaziyo. Cacisa kube ukuthi bazi ngokufanele ngesimo, lokho kuyoqinisa ithemba labo ngawe bese eqede lapho bezizwe bephephile ngalokho. Yiba nengqinabo mayelana nokuthi lesehlo sichazane. Usengathi, nicabanga ukuthi labantu bakulesi simo bazwa kanjani? Ubuzo sizwa kanjani uma kuthiwa wena wabukuleso simo sabo na? Yikupho okunye ongakwenza uzizwe uphephile njengamanje. Sebenzisa ke leli thuba ukuthuthukisa ukuzwana nesihe ngabanye abantu abangakaze bababone futhi bengeke babazi. Uma kubuka kungezwakali kahle njengokuthi uma ukhuluma ngezibhicongo zemvelo, njengokuzamazama komhlaba, imlilo, yikhukhula, yenza uhlelo sekhaya lokubolezo zime eziphuthumayo. Lokho kuyokwehlisa itwetwe elingenasidingo. Ungaphinda ukwehlisa kwesaba ugcine futhi ingane zakho zingacabanga umzima obedlulele ngokubacijisa ngamaphuzu ayiwo ngokwenzekile. Letha umqondo oyiwo ozolisayo ezimeni eziyincithakalo nezesabisayo. Yisha amagama afuzela wa. Yebo, kubile khona ukuqhuma kwesibhamu. Abaningi abantu baphume bephephile nokho abanye bashonile. Abomthetho bazisiwe nomenzi usebushiwe njalo njalo. Asikho isidingo sokudweba isithombe esiphathekayo esedlulele kulesigaba kusemqoko ukuqonda iminyaka yobudala bengane zakho. Kunokwenzeka abanye babo bavese sebekucijele ukubhekana nezindaba zalolu hlobo kuthi kanti abanye bayesaba ngokwemvelo. Kumele ke uhambe nabo labe sibili ngokwegxathi lomntwana. Banike isikhathi eside ukwetshisa imizwa yabo. Basize uqonde ukuthi umhlaba awusindawo ephephile nokuthi izinto ezimbi ziyenzeka ikhathi ngekhathi. Baqinise ngomcabango ukuthi uNkulunkulu uhlale nathi, ukuthi uthembisile ukuma nathi nokuthi uyosinakekela noma ungaqhamukani endleleni yethu. Yithi shelelele kuwebsite yethu ethi safamily.co.za ukuthola usizo lutheqxaxa olumayelana lesihloko nezinye eziningi. Akululi ukubhoboka ezihlokweni njengalezi ezinganeni. Nokho sekuncangela uqine futhi uncike oholweni lukaNkulunkulu. Lolu hlelo ezomndeni lwethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.